yetti on sakiraabe nokku fuddo to tawa do le tatteji na leedi Burkina Faso na on kettini de do yewtere hande yewtere meden altinere de studio yafa wadata lasar fu en kalatana hala cellal do don du o yimbe du wonno nayebe cielube golle du wonno yimbe adube potiri mubbo na anditire e retraite en e faransire de le sakiraabe noybe mbay jilinde ko e mubbo ta e tinta torro e le wakkatiji dido so Allah jabili de do yewtere en keban fahamude dum don fa hande du docteur goto jogido andal e ko habbudo be do yimbeje na anditire docteur Louis Sylvain Wedraogo kanko on o jeptando kongol wodo ko humpiti en noy be do yimbe bay jogorade ko e mubbo e le wakkatiji dido sakira be so Allah jabi firta bandu tu en keban dum hono no wowiri nyande altinede fu ka fadde meden omtoyde yewtere de hollita on ke o sakike modo monira dikko kamun yeso micro
hala hala cellal
wakkati odo adiltedo hono wakkati bohutiri ele ngurdam bingel adama retraite o na lahati wakkati mo yibbe adobe bohutiri mo boy mbay adude fa ngadara golleji fede-fedeji so on dari ko buri hewde e ben don yimbe do no adube bohutiri mo boy na pilo golleji mbawdi nanande boy ceede ka wobbe ka kam boy ka nato an e golleji ko habbudo ngurdam bikko adama en hono adude manga ko gure madum lahati be yimbe mawbe ele gureje sakirabe be do yimbe sakiraabe o fu e ngurdam mudum e le wakkatiji dido na filo no watta fa tay tinta jodo bolum tan tay wadata fay gootum e linde do yewtere de Alice Widrogo wadani en de sakira meden pirtanan en dum e fulfulde fa kettino den do en yimbe sedakel adube potiri mu o fa kollita e noy burdi e le wakkatiji dido
to jodi yeso butel gondugel yaramma Antoine Ye joda kinana hebi debbo goto fa be jewtida be darna buudi do dem rindi o sonnata gorko nayaji o do mo duubi chapande jeddi o hojana potiri makko ko watta duubi sappo handen kanko du o gollata nonono gollal gal tuba ko indiri geometre dum du yo himbe endobe deena dida soni suudu na yidi nyibe ma lawol na yidi wadede wakkati potiri makko o du o subake kanko kay lata de remo o awatana papayji
sinini adi potiri sinona tawe ad wondi gollal gal gollata ada dimbo seeda do am do en na wondi e jardinier kambonse mi awi li ton en papayije sabu na miidi demal na wondi e pompe kanji ngadata de ndiyam tammen na jenga li bargoji dinne na heba na wiccira na wadde bilgi na watte e papayije den na wicca dula saraji fu wodi nam hayba tinda kulle ngaram bonna
Eugene Zabre min tawi dum kamdu na yaltina sesuji na ina le maki mako le bangere tange gorko odo yo chauffeur non aranden amma o yeyi potiri ko watta dubi nay handen gilla o yeyi potiri duko o subi gollande hore mako dum du yo nokkure o moddini to himbe bayi warugol na yara soni ko gorko nayaji odo mo dubi chapande jeegom yo wakkati potiri makko dinni o fudata gollugol jaatin
moi je dis pas que je suis à la retraite
min kan wiata salla na woni e potiri arande fu o margol ngadan noomi non tagal dum en hoggo joni ga hore am gollanammi mi ummata kono yamde joy fajiriji amma mi runyata no yamde jeji mi yami nato le hoggo mi fiisa tinta sordibe am be ngara tawa na tuni na woni fa hannen e gollal wodi na dum welaka wakkati gomme e horem sinini sordibe am gari be mbawa jabude fe salla mi ho potiri hande dubi am chapande jeegom e go amma sinini na woni hakkunde yigiraabe am amila tano hono wodi neddo gondudo dubi chapande nay
de 40 ans
ko seedi e worbe nayabe dido be do puddube na gollana ko e mubbo e chagal potiri mubbo e fa keba buudi el arti sans faux kam kay njahudo potiri ko watta dubi sappo e jeegom handen o lata kina nayejo sayudo li bangere makko mo himbe bangere makko ngarata na njia soni saddaji na ngoni hakkunde himbe
je suis une référence edo nokku fuko wadata li dene de en sinona tawe mi humpitama min e tawti gorko nayejo goto ko ma na woni mi siide don e chagal dum na wondi e golliji kabbududi e wuro am tabu sin wodi to kewtuda nokku fuko wadata sinona ngareda kumpiteda me mbawa wurtade don en labi tati haddu li jeddile fu na wada yaadu haddu minitaji chapande nay zaadu do e derle na way wiide salla mi wana juudi
hakkunde gorko nayejo o don biyetedo sanfo e dekum soni ayibe weltare maunde na woni hakkunde mabbe handen handen ko tayibe fu be jey potiri dum ko tawi be ngala kabbo ko ufai goto ko habbodi e gollal no be ndara na ko e mabbe fa woda no watta fa ngurnam lobbal wona hakkunde mabbe
yem la retraite
min kai potiri ndina wela kande mi wala fu ka uko mi watta na ko yidi mi mi yata na to yidi mu fu
je vais là où je veux
Gulliji amin fo goto.
Souvent il y a des feuilletons qu'on regarde ensemble.
Wakati goma min ndar data tele. No min dara no min jewta. Si wakati film mo min jidi dargol on hewti fu min dogga min jodo yeso tele. Abada min kantidita yewtugol. No min jogi fa abada ko min biondira. No min tolondira dukoy. Si goga allani min jogi mi ka wakati fu ko wadami.
Ay si occupé.
Lui Sylvain Wedraogo kanko yo doctor ndara no cellal nayebe motindina nayebe kewtube potiri tinno rento e golleji be ngarata wakati potiri mabbe no watta fa be kisa nyawuji kewudi
le corps a besoin de
bandu nayidi dimbaade dum wadi sinini himben ye potiri ile don den mem pami salla ko buri hewde mabbe fu nyawuji di galanu dinen puddata na burto ndagu hypertension ni wakati goma diabete wodi kasin jum le jiyam ton ne fu na mata na nawo dum men fu wasabe ko jum wadata fa edu
lamu leji meden Burkina Faso darni dubi mo gollo leji meden fu hani hojude potir mudum dubi hojugol potir dindu fuddata na dubi chapande joy e jeegom yahande dubi chapande jeegom e tati dum du habodaki na e gollal gal mun fu gollata
yafa yafa studio yafa
Docteur Louis Sylvain Wedraogo del odo gorko jettata do Kongol wo doctorojo du wodo jogido andal e do nayebe del sakiraabe jettan do Kongol woda ko humpiti en do en noy be do yimbe baye jogoraade ko e mubbe e le wakkatiji potiri di godidi taye dum torraybe bangal cellal mubbe Abdul Karim Baajo firtanan en dum e fulfulde
bismillah modon doctoro holite min nan doctoro ko neddo jodoto tan tawa gollata gollal fay gotal wakkati potiri mudum yo hunde ko wawi waddugol saddaaji do cellal jomum
alors en restant assis
delle soni neddo na jodi wakkat fu en bo wiide jomum jo jotti de soni ndaramale on wakkati fukade na jodaade wakkat fu na sabo nyawuji kewdi nanga jomum halta hala ko akilu modum yirbata dum yimbe hebe ambe potri mubba jomra mubbe na tampa sannen soni be ngari fa be jadum monno potri dum monno hojgon letretti hojgon potri modum yo hunde ko haani sigilaneede gillama wakati neddo fuddi golle kesum on wakati nawa hisude dum mono basiji kewdi
ayo doktoro nen kala hala sigilagol neddo nawawi fuddugol sigilade bangal cellal mudum fadde mudum hewtugol potiri jatinna
la santé ça se prépare dès le premier
delle dinya daada man haani haajaade dum mono cellal mudum gillama nyande fuddi dum mono golle on wakati hojata dum mono aadeji fa hisa dum mono basiji kewdi haaja kana wiide ta joomum accia nyawuji de pudda lorbaade dum de fudda sawraade delle soni neddo maatini dum mono tedde mudum tawe tedde masaaki joomum yaana sudu loktoore ko neddo haani wadde aran fu yo tinitaade e maajagon wobe ne biya dum mono firta bandu ne en kora yimbe hewbe wakati be gollata de finni fu lemoben be goni soni be jippoken moben yo be joda kina dum mono lebiri mabbe wakati fo be joodi dum le nafata be fay seeda sabu be ngata dum mono maajagon be ngata dum mono firta banno dida bat na habbodi dum mono neemaaji meede himbe heb na neemo de neemaaji di wana neemaaji mbawdi nafude teede bingen adama fay ya seeda himbe hebe du yo antana neemaaji di na kawndina wobbe mbiyan neema goddo na woodi e telgan mudum jeka wooda na seedi sannen delle na haani hawjaade dum mono neema mudum fa woda tinno nyaama dum monno bibbe ledde illuuji wobbele nyaamta dum fay seeda joni ni yimbel be na kaani selde nyaamde dum mono neemaaji jogidi dum mono nebam sannen wiaka neddo woddo dakam duniya de kamdu fon heba nafatu nyaama ko woodi nyaama ko nafata dum mon teddi mudu na woodi ngandi dum mono bingen adama hooli mudu na haani ndarande dum fa woda sabu nyaawuji kewdi na bay jodde ton dagum alzheimer soni fuddi dum mono warde basiji kewdi yulan don nata bingin adama delen en baawi hisude di nyawuji soni tawi nen kigilano dum on ande potiri soni nadi dum on potiri du tefen golleji potol di golleji kesi gollen e kitoden dum on gollan jode ko dum fu naway walitinde dum on no bingin adama naway walitinde dum on ngani hore modum kamde heba dum on no hakkiloji kesi fahisa dum on baasiji kewdi.
Firta bandu en kalino hala fuditingol championnat football leedi Burkina Faso ndelle so on dari dum fuditino nyande alarba paltinodo ka e lihi don nyalaade cubaade heba pitki di ngade hawrata fa seeda e dum wonno ndaarobe pitki ki ndelle sakiraabe so Allah jabbi ilende do yewtere en pahaman ko saabi dum don fu Bukari Wedrawgo ngado firta bandu studio Yafa o wallitan en keben dum don sakiraabe meden pirtanan en be fulfulde fa pahame
Didier Ilboudo kanko yo super équipe mbiyeteɗo étoile filante de Ouagadougou to woni mo jala do yo belir ka mawdo woni mo hollita en ke bende makko na weli sanne ko hebi o sodi tike makko fo onata le stade Issoufou Joseph Konombo galure Ouagadougou o wi idu ke yo e belir ka mawdo o hebata o tawele pidikiji piyeteɗi le stade on don tiagal jeddije kewude ko matchiji darnanon.
C'est une joie, c'est une joie.
Bo bende welde tawe men garti do tireji di en stade yi fa heba macci ji ngada dum wadan fa wallita piobe ben endo fa heba tawe kambe du nabbe natali etoji di nen sabu wo golle mabbe woni donne darnugul championnat ji di en dum wodi ko dum bonnani menno na mila wala fu ko men ngadanno sin wana jodaadi yesi tileji handen wo championnat amen wodi na min jidi dum sanne bende amen na weli ko men garta stade e supporter en fiobe amen.
Yo jeddije jeegom ko golleji ko habbudi e championnat national football darnanon dum du sabe Rafi Potal hakkunde clubiji kewudi e federation burkinabe darano football le leedi meden kanko yo horejo nokkure to moteje ndesete Touba kuna indiri parking dum du ko watta dubi sappo handen kanko du mo hollita belirka makko ko golleji championnat national fuditi dum
Alhagiga fuɗɗitingo ngulɗen o hunde lobbere sabu na ɗum wallita men fa heɓa tawe na men tiigi kuriiji amen sin wona tawe waɗama fuu fa tawe ɗum daraki kasin darnugo ngulɗen wona hunde lobbere e hamen honon mbinomi nonɗen na ɗum waɗa fa heɓa tawe na men tiigi kuriiji amen woɗi min jelaki championnat o daro.
No watta fa golleji din don yara hono no aranden ni league mbawan be football na anni wadde matchiji kewudi dum du be anni akina fijude ase e alal fu wodi fa handen nyalaade godde le jeddire Julien kanko du yo parker mo hollita kanko kay mettorgal makko sabu subade wadugol matchiji hakkunde jeddire wana hunde ko nafata be sabu supporter en kewbe kebata jaltude fa ngarandara
non mi mti a vendredi
arande nenden na men bowno fiideno aljumaare ase e tawtifa alan amma honono dum woyrini en men bawa fay fiide macciji didi sini na men bawno fiide macciji didi nyende fu start ton den dum wallita men joninka men bawa fay hebudu buudi dimi bowno hebudeno arande dinde toy men kebata dum wodi kasin men garan tan sini gonga fu dum boni
Abdel Kanko yo docteur goto yo supporter du équipe mbiyeteɗo étoile filante de Ouagadougou hono no Julien ni kanko du koy mo hollita kabbo ko makko ko habbodi e nyalaade de ligue subi wadde matchiji mubboy o holliti ke diwti ase e alala natidani mo kanko kay o wara nyalaade godde fo on daara matchiji sabu nyalaade joy kettide den fu mo golla.
Oh non ça sera vraiment
qui dans sanne arande nenden na men keban bel ko ak na men piano matchi didi nyaloma fu al hadi matchi didi na wodi amma nokuy nenden na ciidi didan horem fa keba njoka equipage ina gonga fu na ciidi
c'est compliqué pour nous autres.
Match nyaloma odo yo AS Sonabel wut fa handen USFA PGD soni e bile entraîneur en sebe keba fijugol kile kewude ginan fadde mabbe fuditingol fijugol hono aranden
et puis c'était difficile pour les équipes
pour ditingo ngulden natidani equipay dinen sanne na mile equipay dinen kewtata nokure lobbere sino na tiagal pidikiji ne labi tati e ko habunure equipam dum tidan sanne sabu mengala lomprobe waaw e sanne wodi na hani ko hollite amma no hunde walirifu wonon jukkilete
yo kile didi ko championnat national golleji muboye darna muyde joueur en wodi fa handen supporter en yo ke golleji championnat dino fuditiri ni tadi darne gasini fato dum hantoyi
wodi on jettama on beltanama nokku fuddo to tawano do ndelle micina on ko sakike modo monira dikko kam wonno hiyeso micro ndelle sakiraabe do bayno dirten laabe hollu en jehago e jam kati fa keben yewtere wonde bangal yewtereji di studio yafa wadanta en lasara fu on jettama sanno